Shout out my Jim Blue. I'm me. Baby girl, ume damshi. Acha mate wa kumeze. Nataka ni kuonge nafsi. Wengine sitaki waicheze. Naomba nipe nafasi. Same dimbani nicheze. Sio Ronaldo wala Messi. Mindo na libe bakombe. Sika mieso. Ay, 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 ay. Sika liendo. Ay, 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 ay. Sina mieto. Ay, 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 ay. Sina mieko. Ay, 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 ay. Nipe ntaibusu, chailamba. Nipe ntaibusu, mie, chailamba. Nipe ntaibusu, chailamba. Nipe ntaibusu, mie, chailamba.
Kidogo, kidogo, so sana kidogo, kidogo, kidogo. Baby, nipe kidogo, kidogo, so sana kidogo, kidogo, kidogo.
Shamba ntalipalili. Tali mwakili,
tali mwan, tali mwan, tali mwan.
Takupangili, takufagili,
takupan.
Kuna watu walinibania, na wasalinia. Wakileta umbea kwa malikia. Tunawavivia. Sika mieso.
Ay, 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 ay.
Sika liendo.
Ay, 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 ay.
Sina mieso.
Ay, 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 ay.
Sina mieko.
Ay, 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 ay.
Nipe ntaibusu, chailamba. Nipe ntaibusu, mie, chailamba. Nipe ntaibusu, chailamba. Nipe ntaibusu, mie, chailamba.
Kidogo, kidogo, so sana kidogo, kidogo, kidogo.
Nipe ntaibusu, chailamba. Nipe ntaibusu, mie, chailamba. Nipe ntaibusu, chailamba. Nipe ntaibusu, mie, chailamba.